Massa Wood, Kenyan boy.
Yani toto kiboko.
Ana bonge la nundu, akitembea mwendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class bila kusita nango wananga. Toto kiboko, ah, kiboko. Huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. 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 Yani kiboko. Itadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze. Mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo metawala. Sioni noma yani mbwane sopari. Akinipa sikatai minakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigiri. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigiri. Kwa shanga kiuno ninasimama. Toto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class bila kusita nango wananga. Toto kiboko, ah, kiboko. Huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. 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 Yani kiboko.
Katika shiro yuma olivyo shona doro, nikikupata kwa godoro.
Kiboko.
Katika shiro yuma olivyo shona doro, nikikupata kwa godoro.
Kiboko.
Yeah, yeah. Yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko.